Ataba zadde ya baina baana masomero waga government kumutendere ugwa primary universal primary education na uba wanja giduwa utasulira vunanyizi wabwe nga baga manti government uloku besa suira baizi wanoe bisale ulono nabone besuira yogwa nagamba katiba kubiliziduwa kubanga babako vunanyizi wa umuwe benyigiramu adali obo government weta kuatakoe rio muizi mama ngo kuwa baana bawe emere omulanga guno ogutakungu wakukubidwa Godfrey Ssettimba ya kuile byenjigiriza mu bitundu ebyeseka muli mu bulabirizi obweruweru wabadde ku mukolo ogw'okujaguza olw'ebyo ebyava mu kibiina eky'omusanvu ebyatuulibwa ebigezo ebyo ebyakamalirizo ku ssomero eriyitibwa Ssettimba muli Church of Uganda Primary School. Oyo nno agambye nti abazadde bangi balemereddwa okuwaayo obuyambi eri abaana baabwe so ng'ate obuyambi buno gamba ng'emmere busaale nnyo nadala kumwana bw'abaana asoma bulungi.
Ongera okuba omulanga eri abazadde baffe okuwa ebyetaago eri abaana. Abaana baffe abasomera wano bambiyambibwako gavumenti naye nga bwe mumanyi nti enkola eriwo eya bonna basome yeetaaga okukwasibwako. Tubasaba abazadde mulete ebintu ng'emmere, mulete ebijanjaalo ebikozesebwa n'okulaba ebirala byonna ebikozesebwa mu ssomero okulaba ng'abaana baffe balya bulungi babeera n'obulamu obulungi basobole okusoma. Enkola eri ey'okusuulayo ogwannaggamba nti abaana ba gavumenti abaana ba Museveni tubasaba abazadde baffe mugidibye tukolere wamu okulaba ng'abaana baffe basoma nga tuwaayo ebyetaago ate mu budde abaana bano tubasindike ku ssomero kubana kati ttaamu etandise naye kyennyamiza okulaba ng'abazadde abamu bakyakuumidde abaana awaka bali mu kulima bali mu kulunda nte.
Kakati ya kulira essomero lino erya Ssettimba Primary School nga ye George Kibalama kwe kusinziirawo n'agamba nti newankubadde ng'essomero lino lyalondebwa mwaga amangi mu bulabirizi obweruweru ngeri ekyokulabirako era ne luweebwa ebikozesebwa gamba nga zi kompyuta naye ate bakyalina okusoomoozebwa okwenda bika yaalyo.
Baero tubadde mu kujaganya olw'okwebaza Katonda era twebaza nnyo Kanoni Musisi atwala ebyenjigiriza mu bulabirizi bwaffe obweruweru kubanga yakulidde enteekateeka eno. Twebaza abazadde baffe, twebaza abayizi baffe, twebaza abasomesa, kitongole ky'ebyenjigiriza eruweru, minisitule yaffe ey'ebyenjigiriza olwa byonna. Nyongera okwebaza ennyo ekitongole kyaffe ky'ebyenjigiriza eky'eruweru olw'okutuuna okulayo mu masomero 10 ge baawa ebyuma ebikozesebwa okusomesa sayansi. Oboolyawo y'ensonga lwaki sayansi yakoleddwa bulungi nnyo kuba twafunye abaana abafunye D1 19 n'olwekyo twebaza Katonda naye era okusoomoozebwa kukyaliwo ng'essomero naddala mu ndabika yaalyo ku lw'obulungi bwa Ssettimba endabika yaayo mu bizimbe kaabuyonjo ebituulwako bongera okutuwa yadde nga disitulikiti yakatuwayo entebe 20 yete zimala olw'obungi bw'abaana.
Kakati ebikujjuko bye bimwera bye bibadde ne ku ssomero eriyitibwa Buzibwera Progressive Nursery and Primary School erisangibwa ekikyuse eyo mu disitulikiti ey'eruweru. Twogeddeko n'amyuka omukulu w'essomero Mugabi Ronald Nsubuga.
Mu kaseera kano twagala okwebaza Katonda eyatusobozeseza okutuuka ku kkula. Twatuuzizza abaana 32 era nga abaana 10 basobodde okuyitira mu ddaala erisooka abalala bonna ne bayitira mu ddaala eryokubiri. Ekisinza okutuyamba okutuuka ku buwanguzi buno bwe basomesa abeewaayo commitment abakola obuteebalira ate era n'abazadde abayimiridde naffe kosa Mukama Katonda kubanga era naye atambudde naffe. Twongera okwowola abazadde bonna ku mutala Buzibwera n'ebitundu ebiriraanyeewo nti mutwongere abaana tutambule ffenna tubabangule mu byenjigiriza eby'omutindo mu by'emizannyo ne mu byonna eby'emikono tetubisudde muguluka.
Kati abakulembeze abali ku